ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
fili dambele to ɓogli jandega fandu haala Mamadou Sama Sewu jam ñalli sakiraɓe heeɗiɓe cillolɗiɗo bolla joni ko sarti batu moɗo ƴewtagol kabaru leydi ndi na bantine e wi batta mbiyanno baale jogaji politinkoɓe lamkoɓe anñammuɗum ju tan junude wattu transition woɓɓe ka hollitti wiidem men ɗiɗo joraalaji ɗi hassinaka fayi seeɗa baɗɗe ɗiɗi hannde ko syndicat banque ji Mali ana e mutere golle mbiyan fa hannde kawral heɓaka hangude mabɓe e patronat sina bef ne hollitti wiide soni wala ko bilti caggal balɗe tati ɗe mutere nde wala kadi jokka hen banggal jukkugoji sida woɗi mbiyan dow Mali jukkaɓe ɓe hollitti wiide mbiyan fay hunde ɗum ɗo bonnantaɓe ɗi goni semmi kabaruji amenne hannde kikkiɗe mbiyan alal baari noga ena lewru novembre hitande 2021 bisimilla sakiraɓe baddu moɗo dow ƴewtagol kabaru leydi ndi bantinama ñande talatere nde woni ko communiqué mbiyan kumaniɓe landilal muɗum humpiti ɗum banggal communiqué e wimaɓe yo yallah kawral na heeɓe dow landilal ngal ɗo mbiyan dow ngal ɗo landilal ɓe mbiyan pelle yogaji mbiyan holliti wiide pelle yogaji politinkoɓe kay holliti yo tan anña lamukoɓe ɓeydude wattu transition batuji ɗi mbiciten wiide baccuɗi ɗi sartama noon iwde noga ɗiɗi lewru novembre tugari noga jeegom lewru décembre hitande 2021 kalifa goytama ko heɓanne keɗɗan foystago Abdoulaye Kassé e sita siɗiɓe
batuji anniiɗi wadde fa yimɓe jooɗo ɗinɗon cottinama hooreɓe guɓɓe baali politique ngaji ɓe kañu o yimɓe transition on ɓe ɓe kolliti wiide oɗo wakkati gasata si e mbi fa gaɗen jonde kaldal seku ñaame bacili kañum woni chargé communication et cadre d'échange keɗɗen mo
mais jiddi fuɗɗode mi wi ngal taptal yo hunde lobbere de ɗum yata caggal ittalla jawdi kewnide leydi ndi meɗen salmina ko hooreɓe leydi waɗɗi immadaraji saabu dena yo ɗum watten yallah lam hakkodira ana heeɓa yeyrana woɗiri ga hannden malin koɓe fof ana ñaago yallah badde leydi ndi ana wawa lente jowle mundu lente hooreɓe lam hakkodirajo ɓeɗa hani tinnade yallah jukke yowaɗe ɗo malɗe ana hunco pati heɓen jukkede kasin to leɗe keddanɗe ɗum waɗi hannden somi siini somi wala charte juɗɗine ko hollitita wakkati ne wotnaji waranɗe waɗede watte
ɗum anniya cahiɗo sanne non jamil bitar ka wiri sottitingol oɗo batu président mouvement citoyen alternance travail et transparence o wi ana hani dokken hoore meɗen wakkati mo kanɗen milde kanɗen so keɓende kanɗen jooɗade jaati
koɓe kaali on ana moƴƴi sanne ɗum hunde lobbere jaati ga jama on fama wi o taptal haala muɗum fuɗɗama ɓooye sanne golle muɗum ndu wawa harɓede ɗe darande soni walani ɗum waɗire hakkille miɗe miilo hannen willama on andu lawol lobbol saabu dena mi holliti hooreɓe mi yiɗa ollam hakkudirajo bona ɗum natti saabe hannen ɗum ɓena hani hokkede wakkati juɗɗo yallah heeɓa huncinan leydi ni hoore yaade yeeso
joni woni koyɗe ɗiɗi du ko oɗo batu sottina hooreɓe leydiɓe mbi e wakkatiji gadoji ɗi ɓe kalna e mani woni ko kanɗen joddade kalden kawren
jangguinoɓe jande dowre holti wiide ɗiɗo jalo haalaji ɗi hasinna sane ana moƴƴini ɗum leydi ndi so ni karol waɗama dow muɗum ndenno ɓe dar yimɓeɓe tinno waɗa kattillal gonga hakkude mabɓe docteur Fuseni Doumbia jo jangguinowo jande dowre wonko hanni mbiyan kalifa guita keɗen foystango sita siɗiɓe
feeso ngal taptal haalanga waɗama e wakkati muɗum noon miɗe tijji wotiŋaji ɗi heɓata waɗeno saabu dena gouvernement leydi Mali wala fuuno waɗiri wotiŋaji ɗi le lewru février warano darono famine hannde ene le torraji kewɗi saabu dena laafi deeƴere andi wonde leydi ndi hannen so wala badde leydi ndi fukka e pelle politique ne fof happa jooɗo kalla yallah nde huuna ana wawa bilto leydi fof wala adduniya wawne yaltide torra tawa ɓiɓɓe leydi ndi kawreɗe goota Mali hannde ana jogui torraji hewɗi ga wawa huncade feyi soni walani haqƴile lobɓe ɓame yimɓeji wawa anduɓe ɗi golleji du watte lawon ɗi golleji yogaɓe minan hannde mi waɗugol ngal kappal leydi ni ɗum hunde merere ni kañ ittalla kalse merejo ga ba ɗum tawira fuu soni ɗum waɗaka wala funa ɗum wodiri
balɗe ɗiɗi hannde min ko syndicat banqueji Mali ana e mutere golle fa hannde ɗum kawral heɓaka hakkude mabɓe e gouvernement o wi kanko secrétaire administratif sina bef ogo tembelluma guindo so ni mbiyan wala ko bilti ɗo e balɗe tati ɗe murtere mbiyan mo nde walla kadi jokka hen keɗɗanna ko hani kon jarado foystango Abdoulaye Kassé
pour l'instant
ɗo gonɗe hannde ɗo kawral heɓaka kaldal waɗali kawral heɓaka so ni yerengaji capanɗe jiɗɗi ɗiɗi tawi fa hannde min keɓali hawrude e hunde wootere ɗum latonto min wajibi min keddo e murtere amen nde tawe wana ɗum min jeeli fuu ɗo gonɗen joni joni ɗo wona ɗum min jiɗɗi jam min jiɗi heeɓe hen kamiɗen pellisi miɗen miccitina du min syndicat en tekkuɓe komin gatta joni joni ko du ɗum haqqi amen woni komin darta ndenno wona yidde torrude client amen ɓe
sacrame wettoto hakdiama du kabaruñam banggal dema ama facebook kadi twitter jonta ɗiɗi caggal mbiyan jukkugoji sida o dow yimɓe yogaɓe hono ɓeɗo jumɓe jukkuɓe kabaru muɗum worri junngo mabɓe to sento sento kay mbiyan wonno hollitiɓe wiide fay hunde ɗum bonnantaɓe fay banggal politique aku banggal gouvernement o kay ɗum wawataka fe hollitede dow ministre em jukkaɓeɓe wonko keɓe heɓan en ittal ak bilat keɗɗano foy sango Oumar Waygol e Abdoulaye Kassé
bilde jawlene kanyi hadde jahol kanko adama fomba ngondo le fedde sentende wi wala fu ko dun torantamo o wi dido dati du wala fu ko yi ko nafata
minni hore am jatike mi yali fu ko wadata ka torra mi heewa dogol mi wala kalisi ngondo le de god feedo en mal do konto mo jogi wala ko woni mun dun jati
Mohamed Ousmane ak Mohamedoun gondo le fedde sentende kanyon du jabbiti don o wi dedo jukkoje sediyawo wala fu ko buytata e dati mabbe dibe nangi nyaloma hande no laamu hakkunde jow worri
no gonde hande do wala fuu ko wawi hulbinde bibbe malibe sabi min boowi tidalla min boowi hoynede min boowi tampere du dun kay boddi duubi jonka kono wiide fa wada mali leedi billindi wala fuu yaata e mudu wala fuu warta e mudu dun kay be baawa jaati mali baawa la dal leedi billindi soni en tinniki en fuu en daari yaade yeso
mettiten wiide do jukkoje ngadama fewde yimbe len tema dro e noke go gombe le fedde sentende kanyo gombe le gouvernement bande yimbe le noga njatton fa yotto noga en jeno yom woni fana dedo jukkoje fedde sediya wonde yalla kabar nuude seriya de ana jottine le leedi meden di
holtam wiide nyande alande almami diko na hani wadde kawtal merna bamde hala yeso bibe leedi di kanko mbien ngado imadara le lamu ibrahim bokar keita holti wiide merna fenni kabaruji holti di mbien kanko merna ambassadeur leedi france yidi nanno mamu diko holti wiide dum wona fi dum wona fi gonga nyande tatar dum wonko hal dum e le mbien interview mo wadi fewde ndoko be kabaruji adama amadou haydar wonko heban kadan fasam umar wagol
gondo yaltugol imam mahmoud diko o daddan do hen heejoji didi arande be ngadan jande qur'ana be ngada duwa o fewde e leedi di didobel mudun be jida e journaliste be non battibe mo kolitiri wite hodum haani haldude e journaliste be wala ko marta do hen kumpa ka sikke wala le hen o waran halde tidallaaji ko leedi mari ndi jogi nyaloma handen o mettitede wiide jummaaji didi jabbino di fu yoga e kutuba makko o fu yowiki do tidallaaji ko leedi mari ndi jogi le ndedo yontere won halaaji kala le beme ande to wiama ko imam mahmoud diko yide wakil leedi france ndi gondo le leedi mali ndi wakande mo yaltunonde o fenni dun o wi dun pene balleje krim yo yimbe le kajabe tunninde inde makko tan kaali dido halaaji
holta wiide tandaaji qur'ana to bugni to na buri lebbi kewdi hande nanno alhal latudo sababu men tampinde yimbe la sane le golleji mabbe di kan fayle serviceji gondi tondi nanno bangal mudu jamande daldi laamu koobe gonbe tode fiide du fiande dun dabare no yawiri wonko kanko negado amen to bugni to heban en julet kulbal ketan fostam mo wargo applicase
hebude kuran li nyaloma kanyi e jamma fu li ngalure bugunde wana ko yafi non wonbe tombe kolitiri wiide nokkule kewde golleji mudun dariki
binen golle amen yo sudude jande non wana on ji machine ngaji amen di fu andi dari gol do taigol kuran duppi machine ngaji amen kew mimmi tayarno wakati fu kuran o ta tampina min fa hatta wakati ji jogaji kuran o so futuro julama won ko warta wakati ji on wada jamma o fu min jiyali
hewbe yimbe le gollobe tombe ana jodi len nimre sanati len gallure de don non wori wakande min dartuno fa edem gombe to bugunto danya ko be tifi do hen wala fu ko be kali gollobe radioji wombe tombe bi an baye wadde balde tati tawe ndokkay ton kabaruji Umar DCC kumin do kabar heejoji li radio kafo kan kedden ko mo sifi do hen
ni boya fi ko chuudumi machine goto miliyoji didi woni ko chuumomi batti o do kurandi yafu ko taeta ko min ngadi balde didi na balde tati min donkanimo joni kan ndati ke tampere mawnde min an gollobe
di talatar jabbinonde kanko gouverneur buguni o yidi yimbele lami be kabar edem le ngalure nde wakane min dartuno fami nodda edem kasento bugunto wala fuko be jabe sifaa do hen wajib tan yimbele gombe tombe munyan wombe buguni wattu joni o
Sidio Tamani de Faba Muya gouvernement leedi Suède Danemark Suisse République Tchèque et Union Européenne
sagara ben jarna bangal kabar jamen kiruji di to nyono nyoro tunno holtama wiide mbenna biyum sherifu o lali buye haydara irama bete albar handi to birile kuluba yeso sagara be hejabe lamu kanko mo talibo goto yuri labbi nyande altenere sappo e joy le novembre nande tratarande woni mbenno ko tatli won ko mben kanko lali o buye lali buye haydara iwi hennato leedi tunisie ka fadde mako nabede to mbenna bamako do wadano sawrede gulludo don be gulle o do golle o nati e juude lamu ka fa handi ndaka ko dun sabi o golli o do golle o to kulukoro ton no hultama wiide mbi'en non nokku resugol safareji modo darnama tun ndenno ben dum wadi dum uttama nyande 33 ben nogay tatle novembre ko buri miliyoji temere naati o don nokku mo kanko ministre ko manel cialal auditi ben entrepôt o itti jawdi mudum wonna pharmacie populaire du mali e do faba ben leedi peyba entim nan kabaru di to boflabe ton do holta wiide demobe gellel la tumura le commune usbi janya goytike durobe be o don den wattu kettal be hayfi be do men salade wuddinde dabaji mabbe fa kettal gal timma lamkobe commune o kay dardi durobe be men tinade wuddinde men wodade gese de pati fe basi imo hakunde mabbe e umadu goto on demobe holliti wiide bibbe jallo hikade latak fe saguma be batte rafu tobuji sagrabe entim ta kawde men hande mi ton tan baw sat fu mbudal do bemal amet 3w.stour.org madun no don jamu 3320 21 au sérieux très madame mabbe yewtere medde magazine ana fawi do ko wiyata holare ben holare hore mudun denno kambe luddube puisque lo me holti wiide soni do hodda do holaki hola mudun ana wawi latade sababu raf yirevere kala e do kala ko joomum anni gollude denno kanko lalesa warata info ko heba ne kedda fostan umbura wagolo e oblakas yo en kirejam
wayde holade hore mudun na wakkati fu sikkitade yalla no wawi hunde yo don ko tampinta yimbele hewbe le leedi ndi
ya boku ta hewbe anay dido tidallaji atama wakatiji kananke ma golata do kanyu jati fan inte bunki mo hande ka afrika do jahar da fu non wor mali du kanyu jati leedi fu dum nimi holaki horam fe pitil ko ngat mi fu atama mo fan da yeso mi milami way walde ko burini
andam be kabar ne da ko koliti wiide wayde holade hore mudun dun latoto sababu so jomu wasa gollute wasa du gollante nokko do woni ibrahim elidiko
ko buri hewri fu atama ne do pandino hore mudun ne mo jotaki hore mum atama fiisu yifa holla wonko waawi ronka jabata du wonko andi ko buri hewdo fu atama e le zamanu o on don neddo nafaka mako hewata sanne
fa jomu heba faabe wajibi ilende sukande sara mudon kan hokkude dum yakaware fati mbara caldi mudon wakkati fur ko nayiri bangal jande du jomana handi faabe de sanne non kanko gida seyo waygalo andan do kabar hakkilaji bibbe adama en ko noddata piskolo ko o hollitiri wiide o wi ka wajib so jomu tawama holaki hore mudum du hala wakkati fu yalla na faabe
jomu ena kani kailede ille sukabe ana kani haldede faakebe ande hodo wonti dallaji mudum hande eren jugi no mbawde haldirde e joen ande don hono piskolo genna pisichatre mbawbe wallude en mbawbe awdude ande kaji don be fuf faakebe al hali lobbo kebe iwde du odo maccuba ko ondo hakille milde wala ko waawina milde na fan sabi idum laato kololo mawdo sanne sanne ele ngurna mede ele zamanu mo ngonne odo jogabe ana yotto faanja ha mbaro e ko hebudu en jaati jogabe tama anni ki nokku en kany en tawala fumo kaldata wala fumo mbildi en jataade hore mudum milde wonko waawi ana nafa joomun tafon ana nafa du jamaa mo joomun wondi
wayde holade hore mudum wobbe anton an immin hakkilaji mudum sanne andam e kabar ne dakkay bi ko buri fu mojjude bingel adama ka holo hore mudum tan no watta so yara yeso